Batake ol Paul ha Galatia en.
Fasu ol na yabol.
Da ko gitmi wiugo. Yaake biddo donan do maral baba o derkejo tawon. Wala ko sendirta mo be maccudo. Ko o mardo kuje fu. Wotbe don kakkilana mo. Kanko e maral mako ha warugo nyalade de baba mako taino. Bana non enen bo. Yaake en ciwa hewtugo en maccube ruhuji lamaniidi dunyaru. Amma de wakati Allah wadi o neli biddo mako kanko o danyama e debbo o lestani tawreta ngam ha o rimdina jeyaabe tawreta fu o latina en bibbe Allah onon on lati bibbe Allah fakat ngam majum o hokki on ruhu biddo mako der berde mon gudon ewno abba wato baba am non jeyangu mon timmi on bibbe to on bibbe den kam on keban boko Allah sigani bibbe mu boyma on andano Allah on maccube no do wantebe be lataaki do wantebe be gonga amma jonta on andi Allah ndikami wi'a Allah andi on koni loro todon haru huji tampudi jurumdi go kadi on gidi on lato maccube maji fahinna on don kakkilana nyalde godde e lebbi goddi e duubi goddi mi huli taakugal am fulato mere taka modon derdam en mi don toro on late bana am min bo mi lati bana modon on badayam aybe sam on don ciftorano artirmi wajugo on linjila sa imajum mi nyawdo nyaw am fondi muyal mon masin amma on jawakiyam on chalakiyam sam on jabiyam bana malaikajo Allah bana on jabranno Yesu almasihu sa imajum on kewiseyo toyngo jonta mi don sedano on to on bawino on dofanno gite mon on dokkammi kadi mi lati konnejo mon ngam mi don yeccha on gongana yimbe wotbe don chuklano on masin amma nangam hayru mon be do dabba sendugo on be am ngam ha on tokkobe be tinare boddum to on nanani goddo ngam hayru amma se on nanana mo foroy na sa e gondan mi be modon tan onon bikkoy am mi don yara bone ngam dalila modon fahin bana luwede bo besnando ngam ha jati almasihu wanga der modon miidi wondugo be modon jonta ha mi wolwana on hunduko be hunduko mi chaklido masin mi anda ko badan mi on onon kam on gidi lestan go tawreta mi don jama on on nanai ko tawreta wi atana deftere wi ibrahima wodi bibbe dido o bi hajara chulado o ya bo bi saratu dimo bi chulado danyama be bawde bandu amma bi dimo danyama ngam dalila kongol Allah nda ko sawi der hala majum rewbe dido be alkawalji Allah didi alkawal gotal wato hajara iwi ha hosere sina don danyama chube hajara dum hosere sina der lezi arabia o fotan be ursalima berniol jontawol jodi ngol be dikkoy mum der jeyangu amma ursalima ngol asama ngol dimol kangol woni dada meden ngam deftere wi
Seya an dimaro mo medai daygo welweltu holu beseyo an mo medai luwego ngam bikkoy gewaado buran bikkoy teado duudugo
derdam en onon on nandi be isiyaku on lati be Allah ngam dalila kongol alkawal amma boyma danyaado be lawo limbe tonyi danyaado fo deruhu Allah bana non hande bo dum wai amma dume deftere wi'ata
riu chularo bebi ufu ngam bi chularo ronata sey bi dimo
derdam en enen en lataaki bibbe chulado amma bibbe dimo